nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Suda anapenda ngani ki switch position, switch position, switch position. Anapenda nikiwa juu.
Kama shtiki ya mshikaki, anatoka tune nyumbani, sijafika kijani na tusha anza kwa gari.
Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda ngani ki switch position, switch position, switch position. Anapenda nikiwa tu.
Oh, when you dance, mommy, you're the ass. They ain't got no chance. Don't you try to tone it down and put me in a trance. Mommy, when you bounce, know it's like a game. Drop it for the game, drop it for the game.
Nimepanda ni manyanga, imeja mandukulu na madranya. Kufa dereva na kufa makanga, frayo la makambo.
Anasema ni mwage ndani, lakini na mwaga inje kwani ajui mini nani. Anasema akona chani, window leo lazima itashikana na kabati.
Anapenda likiwa juu, juu. Anapenda likiwa chini. Anapenda nikiwa juu, anapenda nikiwa chini. Anapenda ngani ki switch position, switch position, switch position. Anapenda nikiwa juu.